The mixed terrorist himself, VJ Vector.
Sunda mizinga, hawakujua situko mavela ye. Wakaita polisi, kumbe polisi pia ni shabiki ye. Wakaficha msosi, wakatupata na dishi mezani ye.
Rumba imechamba, sauti soni na dieri ya kumechacha.
Kila kona yoyo,
kanye extravaganza na pili alipofika alifunika.
Wakatupata tuko ndani ndao, wakaita makanjo, kumbe ni sisi huwalipa sala wapao. Wakazima mitambo, shabiki wakabaki kwenye denzo. Na iwe budu kwao, tunaongoza wanafuata nyayo.
Aero kwa imetamba, sauti soli na dieri ya kumechata. Karibu ni kwenye extravaganza na Kristo lalipofika alifu.
Wakageuka kuwa wafuasi, wakaja na madini, wakapata tusha za makwadini. Nyele za kifarasi, lakini sini moto ya makasi. Risasi mwendo kasi, nandia ni msi watwe na po.
Ae, rumba imetamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza, kaskazi malipofika wali.
VJ Vector, VJ Vector.
Penzi letu lisifekeshe, ukanipa pressure mawazo. Chonde mama,
you know who it is. This is VJ Vector, the mixed terrorist.
Hata sija kutekenya unacheka. Oh, tambua ushaniteka. Hata bila chakula na nenepa, my love. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa. Sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau. Kuliko ukanyanya sika, ilo mpenzi usaha. Mio obo, mi amor.
VJ Vector. This is VJ Vector, the mixed terrorist.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Guy.
Oh my, my. Mama, see me. Na bakina jimu.
hated by many, loved by few, respected by all. Shit, look who it is. It's your favorite DJ, VJ Vector TMT.
Allow me touch you, baby, oh. Allow me kiss you, shady, oh. Allow me touch you, baby, oh. Allow me kiss you, yeah. Toto Jojo, umeumoka umbika. Shabu Jojo, mwenzako na malizika. Nyodo, kwa kwangu ndo malaika. Usilete zogo, mwenzako watanizika. Oh, oh, minaona, wewe ndiye hawa. Na mimi Adamu, upeleke kila kona. Nairobi sawa, Dar es Salaam.
VJ Vector, VJ Vector. On Twitter and Instagram at VJ Vector TMT.
Lambaying and yonyaing. My big brother Churchill has joined the squad. What is he lambaying and yonyaing? Who's stress? I made a pata go mix. What is she lambaying and yonyaing? There's this just one thing that I can't understand. Please don't get me wrong. Yeah. I see my people busy lambaying.
I see them.
I see my people busy yonyaing.
I see them.
I see my people are busy lambaying. I see my people are busy yonyaing. My question is, what are you lambaying? And your name? 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 What are you lambaying? And your name?
You're now rocking. Baddest DJ in town. Vector TMT on the ones and twos. Your dad warned you about this DJ. Your mama approves of him. And your sister is dating him. It's VJ Vector TMT.
Reputation.
Vector, VJ Vector. It's VJ Vector, the mix terrorist.
No, 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 no. Basi mwambie be a tuni, yeah. Love child from the kids. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Some rubber dove in our life once again. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Mimi, hakuna tu wengine ni sisi wawili. Kwangu ni wakwanza na siyo wapili. Hiyo ndiyo form kwani iko nini. No say that she love a boy and nobody come there. Truly she deserve when they call her my dear. When you're ready for your lifetime, take it right there. Me day I feel baby anytime, anywhere. Mimi na ye, mimi mi na ye. Mimi na ye, mimi mi na ye, yeah. She tell me nothing could I break our love ever, boy, no.
This is VJ Vector, the mix terrorist.
Now hear this.
Apolipo kamatana feel so sweet.
Yeah.
Now this one is designed for 18 and over. Over. Say 18 and over. Over.
Hold up. When I say pull up, you know what
now
I mean.
This one is designed for 18 and over.
That shit back.
Say 18 and over.
Won't you go home, go home to your mama. Your mama, go home to your papa. Your papa, you're too young to be my lover. To be female lover. Whoa, you must be 18 and over. I've been checking you out, but you are too young, girl. And a girl like you will cause worries into my world. Cause if I pick you up, girl, it's pain and misery for me. Cause you're a girl that is so rude as can be. Like what? Go on to your mama, go on to your papa, you're too young to be my lover, my lover. Thank you, my lover.
You know who it is. This is VJ Vector, the mix terrorist.
I want life for live, so we not no damn choice. Tonight we are sent for mascara upon ice. We're larger than life, we're larger than life. Larger than life, we're larger than life. Burning up like ganja man pipe.
So blessed.
You can't stop father God vibes. Larger than life, we're larger than life. Larger than life, we're larger than life.
Well watch I know, when man a step man head
to toe, fresh in a Benz, me sport. Yes, I'm a trendy fortress. Forward, man, I move, man, I head to progress. We're bread for success, not the dread, but no stress. Straight high grade boss in a head, me blows. Give thanks, we so blessed. Chemex, no, no less, man. Dep on the grind in the streets all the time. Me, no do bed, me do rest. Car. I want life, Philip, so we not no damn choice. Tonight, we are sent for my scar up on ice. We larger than life, we larger than life. Larger
it's
than
BJ
life.
It's BJ Vector, the mixed terrorist.
Only the strong can survive in these times. Only yourself can free your mind. Keep your focus and don't waste time. Leave the peace and the evil behind. The wicked, wicked, wicked evil man. Them, Lord, the wicked, wicked, wicked evil man. Them, no power. The wicked, wicked, wicked evil man. Them, Lord, the wicked, wicked, wicked evil man. Them,
I tell you, not just them. We not trust them. When the Bible talk about Judas and most them, we not trust them. We not trust them.
VJ Vector, VJ Vector.
But mine gets so active till it start to a muscle. Them not like me sight when they get to use a hustle. So we stacking up the paper, put it in a duffel. If I know some card, then no one we have coupled. So why I tell you get to use we stay out of trouble. Still pressing on in this a everyday struggle. Life is like a crossword and we have to solve a puzzle. No make them juggle down in all the rubble. All right.
The wicked, wicked, wicked evil man them. Lord, the wicked, wicked, wicked evil man them. No chasing. The wicked, wicked, wicked evil man them. Lord, the wicked, wicked, wicked evil man them.
I tell we not trust them. We not trust them. When the Bible talk about Judas and most them. We not trust them. We not trust them. If them try take me life, Jah we force them.
Hey. You bother show why not eat with your plastic smile. Wolf in a sheep clothes acting vile. Break you see your father, your casket spoil. That now go work, now go work. Hey, some of them no more you don't you sit on a pot with aisle. No more you put your bubble, make you flow at them wild. Them woulda prefer see the hungry tears for your trial. I swear don't you wicked them vile. No bother with the wicked, wicked, wicked evil man them. Love out the wicked, wicked, wicked evil man them. No power with the wicked, wicked, wicked evil man them. Love out the wicked, wicked, wicked evil man them.
I tell we not trust them. We not trust them. When the Bible talk about Judas and most them. We not trust them. We not trust them.
He's hated by many, loved by few, respected by all. Shit. Look who it is. It's your favorite DJ, VJ Vector TMT.
I take a two. She need to squat in my jiggle, need to squat the check. Kush me lisare at a trash in the old text. Nina body po and as I seen that on a vest. So, calling Nicole, sick who picks soon as I text.
Acha is what I feel like who call my design. Okay, and the layout and the phone jacket jam. Nina do to them, Nina go jacket jam.
Hey, I just see who I do and it a fall like this. I hope the flat me not feel come and this. Me nigga, they don't feel like me. Yo, only Vunja a come VIP girl.
Okay, I juggle, I take a two. Okay, I juggle, I take a two. Okay, I juggle, I take a two. Ha, I take a two.
I take a two, I take a two, I take a two. I take a two, I take a two, I take a two. I take a two, girl. I take a two.
You know who it is. This is VJ Vector, the mixed terrorist.
Yeah. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare ko area kwa kisha. Bakiri mamoshis natoka hadi na dirisha. Hii ni ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha, basiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Hii ni ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha, basiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Nwa kikuliza ni nani ulikuwa kizi wakisha, basi njirani ukukando alikuwa kizi wakisha. Na isho mezi kuta kwa sana leo mezi wakisha jo. Nikubaya mojongori nikumatisha 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 design bila kupatisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha, basiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Kwa mpiga luko msafi jome tumatisha, kukuna kamutu nkazuri na kame matisha. Mambwa kuhanya biriganya bado me matisha. Na kangoma kengine kane ito matisha. Sini ngoma ingine mtani ne ito matisha. Brand new style ne ito matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha, basiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Sini ngoma ingine mtani ne ito matisha.
VJ Vector, VJ Vector.
Kuna kikolo kinare kwa area wakisha, basiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo.
Now you're gonna listen to his mixtapes. Will result in you missing out on some real good shit.
It's
BJ Vector, the
mixed terrorist. Sayare ni kiki, hadi kwa vein ati washaki. Nukende chain ikivute kingi, hadi kwa brain ikitamuki. Sayare ni kiki, hadi kwa vein tunifanya mara mingi nikoho. Kwa kifua, nukivuta, na mamore wangu wote so anapenda kusi. Kutoka ngware hadusi kusushi ndaka tuki. Kikilandi, nisha washa kingine. Kwanza pedi sako inadizi na fatu ziende. Zikikam, tuzivute. Zote ka. Chaki, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki, kimenishika yo. Zimenishika yo. Chaki, mali mefika, zimenishika yo. Zimenishika yo.
The only terrorist who negotiated with the government. This is VJ Vector, the mixed terrorist.
Merry Christmas, na mkuje shere na mkuje pe kuje na jiba. Na pika shere na kuje na pika masipa. Kama sauce, mingyo boss, mingyo wild band.
This how we party in a holiday. Ni kila siku kuchachisha. This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha, yeah.
Uskinda kula Merry Christmas, na mkuje shere na mkuje pia kuja na jiba. Na piga shere umekuja umepiga mastipas. Mali kwa shere ukipata mtele pie meisha. Uneza sema tuekele.
Sini kawaida ndani ya pati utapatana. Wamedunga vitu pupi na zimewabana. Cheki mato nyanya bile nimechoma. This how we party in a holiday. Ni kila siku kuchachisha, yeah. This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha, yeah.
Jackie, musi nitwe kwenye bash. Na mna budget ya magode. Sili poktembia na cash. Ataka majosi zote. Ngori niskatiwa. Ateri joni nyote. Naka weni wakwa. Weni wangusa zote. Vijifanya kuku sana. Wengu wana kuchemusha maji. Kuku mango tumia na watu wa roshaki. Sikiza vile naikula. Naikula duengino alali. Naifanya inakuwa tamu. Hadima naibuwa naidai.
Sini kawaida ndani ya pati utapatana. Wamedunga vitu pupi na zimewabana. Cheki mato nyanya vile nimechoma.
Hadarani stop.
This how we party in a holiday.
Ni kila siku kuchachisha.
Ni kila siku.
This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha.
Sina jua ni gita. Demia pita, ali divorce na pita, ati juna jua gita. Na kame iva na kitaka senyorita. Kwa siku nisipomona music ya nimekatika. Kanil kwa handes manze jua kezishika. Nikukatema kwanza nipitie marema. Nicheki form kane zangu kia kitu. Nijenge appetite ya kudema, ni avoid kuhema ju. Juka unaweza, ni heri ungesema. Unaweza kuwa meza, ubaki mepanguzwa.
This how we party in a holiday.
Ni kila siku kuchachisha.
Ni kila siku.
This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha.
Uskinda kula Merry Christmas. Na mkuje shere na mskose pia kuja na jiba. Na pika shere umekuja umepiga mastibas. Mali kwa shere ukipata mchele pia meisha. Na sema tweki, sema tweki, sema tweki.
Penzi kibofu macho ya na tongo. Aya na mwenyeo ya maridhiano. Pitia na kata mamodo na anachongo.
Semi huru ila
upendo kwa ya iwezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusipoteza nende musilete nyoto.
Semi huru ila.
I need some love now. Some real love now. Yelo ni kuta sitamani. Nipe pambe ni mwage rat. I need some love now. Some real love now. Yalo ni kuta sitamani. Nipe pambe ni mwage rat.
Mapenzi safari. Kiri the end ondondoki. Ila yanaweza kukosa. Yanaweza kukosa. Mapenzi safari. Kiri the end ondondoki.
Umeivisha, umewezesha. Na kuna venye mafisi unawatesa.
VJ Vector, VJ Vector.
Hata na teresa. Mama niko solo sinateja niko lojo. Gizani utalamba ukijai kukiona. Akifika erianda msokona. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kanidoto chine waba wachokoko.
Ikikupa silver goro ntape ya kamene. Jumini girimba kwa shea kama meme. Kukaf na uloyo zote nliachanga tene. Jusain na royo fisi ukitake kembe. Chuna kindovu badaye kakate
pende. Fire, 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 fire.
Napenda kwa ndolo kini vishanga pete. Jusura simbovu kumbao silas mateme.
I need some love now. Some real love now. Yalo ni kuta sitamani. Nipe pambe ni mwage rat. I need some love now. Some real love now. Yalo ni kuta sitamani.
Tell a freaky
Gamba boy.
Party, party, we got yanks in the party. Party, 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 we got yanks in the party. Party, 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 we got yanks in the party. No sausage party, we got yanks.
Gamba boy.
Party, 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 we got yanks in the party. Party, 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 we got
Gamba boy.
Party, 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 we got yanks in the party. Party, 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 we got yanks in the party.
Party.
Yanks in the party. Party, party, party. We got yanks in the party. Party, party, party. We got yanks in the party. No sausage party. We got yanks in the party. Party, party, party. We got yanks in the party. Party, party, party. We got yanks in the party. Party, party, party. We got yanks in the party. No sausage
party. VJ Vector. VJ Vector.
Party, party. Utanipata pale. Niko na drinks na mayeng kwenye party. Ever forward, design ya mkale. Bada dan dem, yani yule kale. Siku wanza game, juzini lianza kale. Nasababisha juu chini pale hadi kwale. Na kama una issue kwenye pari liza swali. Juu tunashikisha kunywa chafua hadi ngware.
Party, 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 we got yanks in the party. Party, 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 we got yanks in the party. Party, 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 we got yanks in the party. No sausage party, we got yanks in the party. Party, party, party.
VJ Vector, yeah, yeah.
Yo, yo,
K-Town to the world. Kamba boy.
Niko na mbogi ya shash, mbogi ya ngwari, mbogi ya kimonyoski. Imewaita mabeshte, itama geosi, tukue hai na nibamba juni vikendi na tunda.
VJ Vector, yeah, yeah.
Yo, yo, K-Town to the world.
It's VJ Vector, the mixed terrorist.
Niko na mbogi ya shash, mbogi ya ngwari, mbogi ya kimonyoski. Imewaita mabeshte, itama geosi, tukue hai na nibamba juni weekendi na tunda. Mbogi ya shash, mbogi ya ngwari, mbogi ya kimonyoski. Imewaita mabeshte, itama geosi, tukue hai na nibamba juni weekendi na tunda.
Sini weekendi kam tuna mbogi, msufa kileta shida, pigwa kigongi. Mi sitagusa kahazi songi, na zimeshika na siko nyagi. Mina donda, kwenye mic na kabit kameshika. Dance floor na magirls kukatika. Boy child na kajasho kumwagika. Zimerunda, tukidunda. Left side dance style kuchatisha. Cheki rada ya aluta kusafisha. Tuko drinks na mayengs we itisha. Tukidunda,
Niko na mbogi ya shash, mbogi ya ngwari, mbogi ya kimonyoski. Imewaita mabeshte, itama geosi, tukue hai na nibamba juni weekend minadunda. Mbogi ya shash, mbogi ya ngwari, mbogi ya kimonyoski. Imewaita mabeshte, itama geosi, tukue hai na nibamba juni weekend minadunda.
Dunda unapodunda, nyuma unapodunda. Tingisha tingisha nukitaka chini shuka. One time, tumekuja kuwashika. Nukisikia zime nice, basi weka toto shika. Inuka, bandika, ni weekend ya kuruka. Mamishika, ukuta, na chini teremuka. We, lenga make, natakupe waluta. Zikishika, mina takunyonyeshu na vokatika. We, mina kamatia bila atakukatia. Mina shikilia, hakuna takwachilia. Vile nasikizia, siwezi kusinzia. Ngome me nice, mina sikia kukamwagilia.
Niko na mbogi ya shash, mbogi ya ngwari, mbogi ya kimonyoski. Imewaita mabeshte, itama geosi, tukue hai na nibamba juni weekend na tunda. Mbogi ya shash, mbogi ya ngwari, mbogi ya kimonyoski. Imewaita mabeshte, itama geosi, tukue hai na nibamba juni weekend.
Tingishi zo mara, mikono juko napenda mati. Right, left, ati ati. Waninaje bando just ati ati. Tingishi zo mara, mati ati ati.
VJ Vector, VJ Vector.
Left, ati ati. Sinapenda vile mtu na yoyoma. Siri kama gode vile na kuchoma. Siri kama mbuku rata nisha soma. Ba, do 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 do. Kwa pona tuona, Mali ni kuwezu nize swali mutu. Hapa kila mutu kona kutu. Shika wako mi, shike wangu mutu, Acha kipusa basi minkubusu. Atika mchuzi toke, tutanza tishoke. Na usiogope, mdogo tuziondoke. Mkate, nsake, npate, nchote. Na ihadi koste, miwasha ninote. Na kuwaga fete, tuende tuendete. Sharp kama shete, jibambe zidete. Si, leo nisiku yako mami. Kam tuka watoke tuwa kule kinguai. Na bado kini jenga shtaba. Kwani niache bado just get it. Tingishi zo mara mati ati ati. Mikono juko napenda mati ati ati. Right, left, ati ati. Kwani niache bado just get it. Tingishi zo mara mati ati ati.
You know who it is. This is VJ Vector, the mixed terrorist.
Mambo Lucy napenda coca pussy. Kakue ka brown sana sana tuke uzi. Kakona tunyole tu soft kata uzi. Nikarefu sana nyuka pima gana uzi na. Mambo Lucy napenda coca pussy. Mambo Lucy napenda coca pussy. Mambo Lucy napenda coca pussy. Kakue ka brown sana sana tuke uzi. Kakona tunyole tu soft kata uzi. Nikarefu sana nyuka pima gana uzi na. Benye kuna joto suka tuenda ni ya kamizi. Ejoka na skeja kajabone kutoka juzi. Indio na wizana awengine Johnny Upuzi. Awengine chaki atini ngware mdogo mdogo nikipiga bag. Kamsupa kakakam kakadeika hak. Kakadei ni mpige maji mbake chekwa jack. Mdogo mdogo tuki cheki movie ya Snoopy Dogg. Cheki. Kwani neche bado just get it. Tingishi zo mara mati ati ati. Mikono juko napenda mati ati ati. Right, left, ati ati. Kwani neche bado just get it. Tingishi zo mara mati ati ati. Mikono juko napenda mati ati ati. Right, left, ati ati. Sinapenda vile mtu na yoyoma. Siri kama gode vile na kuchoma. Siri kama mbuku rata nisha soma. Ba, do, 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 do.
watu wakona tuona eh.
You're now rockin' baddest DJ in town, DJ Vector TMT on the ones and twos.
I could never sleep at night without you by my side. Baby, me dash with me pride. I love you real, I no see no way I hide. Girl, me a fika every day. Check by you, make sure you're okay. Me tell us that me never woulda leave, baby girl. So me say me can't get enough of your love. Baby, me can't get enough of your love. Girl, me say me can't get enough of your love. Baby, me can't get enough of your love. So me say me can't get enough of your love. Can't get enough of your love. Baby, me can't get enough of your love. Oh, oh, can't get enough of your love.
Yalla.
Believe me, baby, believe me. So much love is showing me, I beg you not deceive me. Stick by me side, baby girl, don't you leave me. Bubble up your body for me, girl, and make me feel it. Oh, my girl, if you need me, one phone call me, dead and speedy. Loyalty and honesty, girl, you are my number one priority. So me say me can't get enough of your love. Baby, me can't get enough of your love. Girl, me say me can't get enough of your love. Baby, me can't get enough of your love. So me say me can't get enough of your love.
Hated by many, loved by few, respected by all. Oh shit, look who it is. It's your favorite DJ, VJ Vector TMT.
I mean, it's a nice and lovely, sweet and sexy girl, she's a girl for me. I mean, it's a nice and lovely, sweet and sexy girl, she's a girl for me.
We on fire, niki wana yeye ni kubaya. Wakinyona na we wana guaya. Girl, she's on fire, oh yeah, we on fire. Niki wana yeye ni kubaya.
The lovely, sweet and sexy girl, she's a girl for me.
Your dad warned you about this DJ. Your mama approves of him, and your sister is dating him. It's VJ Vector TMT.
Sweet and sexy girl, she's a girl for me. I'm missing less and lovely, sweet and sexy girl, she's a girl for me.
We on fire, niki wana yeye ni kubaya. Wakinyona na we wana guaya. Bad girl, she's on fire, oh yeah. We on fire, niki wana yeye ni kubaya. Wakinyona na we wana guaya. Bad girl, she's on
fire, fire.
They say you're my fool, that I'm bobbing up with a girl like you. You missing a mambo, you know that too. We see when I worry, they know I got you.
You know you are running with a champion, but man with all the connection. I'ma give you all my attention. You are my number one girl, yeah.
It's a nice and lovely, sweet and sexy girl, she's a girl for me. I'm missing less and lovely, sweet and sexy girl, she's a girl for me.
We on fire, niki wana yeye ni kubaya. Wakinyona na we wana guaya. Bad girl, she's on fire, oh yeah. We on fire, niki wana yeye ni kubaya. Wakinyona na we wana guaya. Bad girl, she's on fire.
Yo, baby, see you go pick a ribby, back it, back it. I love it when my baby, me and you, when my shit up. Na pilo me di beba, apo nyuma, whine it, whine it. Mzuko me ni shuka bana lotamu. Kasheshe nyingi mi waga sipendi. Ina ganji nyingi unaza tu sipendi. Bad girl, super dana tu weekendi. Na kila nikicheza anadaya endi. Anadaya na hariku ni mari. Lakini anadaya pipo ya mahari. Na mwisho mwezi ikifika na salari.
We on fire, niki wana yeye ni kubaya. Wakinyona na we wana guaya. Bad girl, she's on fire, oh yeah. We on fire, niki wana yeye ni kubaya. Wakinyona na we wana guaya. Bad girl, she's on fire.
But the music we're making, it's
touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa to Nakamia, two most most banner. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon.
VJ
runner.
Vector, VJ Vector.
Every basic, nigga, kesho iko promise. Nakunera si test. Unaishiaje vi basic nika kesho iko promise na kuna era si test. Unaishiaje vi basic nika kesho iko promise na kuna era si test. Napenda album ya chronics nyuma yangu na jeshi. Nomba niende mbali wanakungoje udedi waende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blank check disease. Mwema kidai shopping twende overseas. Mekamna gani kubwa let me show my kids. Nazia kajui ya meza wone emblem daddy. Nyashinski ndio stima wacha kenje nani.
Keep talking, keep talking. Keep talking, keep talking.
Kama shule najua hapo likosha hapa tu ni fry kabla ukule. Kila dogiko na siku yake. Na paka maisha tisa ni unfair. Kila siku kiamka amka na asante. Fraye luko nae wacha kuji
kumpea.
Ule na mingi ndo naongeze watu yake. Kumpro lise manga eti mini don't care.
Keep talking, keep talking.
As a please mom, to your mom, I go ndani as a please dad. Acha kuja na marungu jini Christmas.
Niko bash, cheki dem yuma amebeba. Oh gosh, kwanza na jiseti niko juu yama. Shash, kifika kejani niku smash. Ni mtu mbekse, anapenda tabia ya watu wa wili. Kurukia ruki ya mtu katumbili. Madam vile unalamba lolo. Pole pole tusinigware na meno. Kwan, kwan.
Ashi ya bad girl, let me say. She got a new dance style, what me say. Ashi ya bad girl, let me say. She got a new dance style, what me say.
Show them a new dance all girl them. Show them a new show them a new dance all girl them. Show them a new
Mtana machuom kila zona sifika. Sometimes sina msimamo rangi ya sidika. Legeza pata ndio niingie. Punguza sauti wadaku wasisikie. Sina nema na vile inakaa nite nema. Vile na kill bars wakitro shade kwa masho wana throw brass. Kila tune kila beat man me kill bars.
Girl damn your body thick. Girl damn your body win. Girl damn your body exercise your body gym. Girl damn you like a sin and bad man is a preacher. Girl you like a lesson and bad man is a teacher. Tease me cause me want a little more. Girl tease me body banging like a door. Me wanna touch me wanna kiss me wanna do a lot. You want it missionary but me want it back shot harder.
Ashi a bad girl let me say. She got a new dance style what me say. Ashi a bad girl let me say. She got a new dance style what me say.
Show them a new dance all girl them. Show them a new show them a new dance all girl them. Show them
all me tell you, Monday to Sunday, let me sing for you, welke chuchuma. Leoni Fande, that's money ku hande, you back a genie, welke chuchuma. I bend down of your chuchuma, pretty girl chuchuma. One to the top girl chuchuma, 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 chuchuma. I bend down of your chuchuma,
what about that?
Pretty girl chuchuma,
then
one to the top girl chuchuma.
Oh yeah.
Chuchuma, chuchuma, chuchuma. Hello, que chuchuma. You ways of me pleasure. Chape come as you chesa. Chuchuma, tunani chesa. Tunani chesa. The way you put your position down. Body in a good condition now. Body by my best selection. My solution.
Al-Qaeda. Al-Qaeda. Kanu kia kakala. Ni pute commando. Mini you like king of law. Call me commando. Ni kuimba tu na kume. Jana nandikalia kuna aibu. Anaogopa sana
hawapendi yona ukipenya.
Wanabisha kila do, hata waninyongeko. Mimi ndo the king of flow and they know.
Kwenye mitandao nipo tu kila sehem. Vijijini na matowni ah kila sehem. Radio TV niko pia kwenye system. Kangari kama root na stem.
Al-Qaeda
nimelituka kama
bo. Yeah. Al-Qaeda
na kambos.
Al-Qaeda
takupigo konde boy.
DJ Vector, DJ Vector. TMT on the ones and twos.
Hey yo, elimi ya mjini ndo mentor kwenye bench na game na lisa kata tavita vini well. Sina nyendo za pupa kuhaso nisha graduate. I'm the man tena super kwa kuchakachua cash. Good time kila siku era nyingi ziko bank. Balance kama mangazini vuki zi rank. Kogopa na kushoboka sona kujitia dough. So fara kwa mamito kisimamia show. Homeboy, kumiza nini ujaja kumek dough. Of course, shedde zedi ya kumesho. Napo jaribu nikiferi ujue na plan B. Na plan B shachunga mila ni pipi mpaka DB. Seke fisa mia tisa tisina tisa makolo wabaki wow tu. Manyoka kibisa miso mjinga kabit. Na exposure ya maisha can push. Pushi na kubuta na sitisha kwani.
Kufanani ya kufanani nao. Kamali zetu wanazwa tuzijuli zao. Stories zetu wanatuwa kwa dada zao. Na wawo wanasoma kwenye mitandao. Oh, oh, oh. Nishajua mungu sio ndumba. Bitch be humble, west kwa kimada. Ujuku katika bus change hata mada. Rider wa deal check it brother. We go harder. Chilling with the bling bling style. Come a good shit brother. Back up Killion of Semi.
Kamu baba.
Yeah, I give you some more dada. All school come a vile pizza more brother. Change your style, I wish you change your bro saba. Do the bro shada, dada squad gaga. Wizzy wear kaba. Mina haba haba na haba haba. Mejaza kibaba. Kufanani ya kufanani nao. Kamali zetu wanazwa tuzijui zao. Stories zetu wanatuwa kwa dada zao. Na wawo wanasoma kwenye mitandao. Oh,
you know who it is. This is DJ Vector, the mixed terrorist.
Mihogo bichi koko, uh-oh. Nideke ze kitoto. Kachumbari kwa kiwiko. I wanna be solo. Na unifanye utakavyo. Baby, give me some more. Ziteke zangu isia. I wanna be solo.
Shake it, bumba.
cha romo makila na misho inayotambana kunesanesa kwa viga unapokatika ukipinduka shepu inavontatisha ga kikilo wambo inavokata di macho inavomagika ga
mitindo flani inayotuko sharo uzuru wa nyumba umesha kijaza cho
premende kakira mbaga akiminikiwa solo napenda pale toto na volamba lolo nakangata na kakaacha kama kiteweo kinapo waka kesho ngoja matokeo
mwita mimi na ni mwagiposa nikika chapaka na vyo tete maria rosa toto na kibomba asa sijileta siyasa kana mapozi mapozi joka meja za rasa
aina kusukumana aina kero aina kusukumana aina kero aina kusukumana aina kero aina kusukusuku Shaky Bumba.
She's hated by many, loved by few, respected by all. Shit. Look who it is. It's your favorite DJ, VJ Vector TMT.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room, this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. If you really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Say my name, say my name. I am dying to believe you. I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Let me hear you. I got darkness in my head. Don't believe a word you said. Still I let you in my bed. Something has to change tonight, tonight, tonight. Ooh, if you really being honest, if you really want this, ooh, why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Say my name, say my name. I am dying to believe you.
Everywhere I go, everywhere I go. Nyanzi e buru buru hamza inako. Hasla na saka mkwanja sina do. Ina baki tumisniki ya hazna ina blow. Choking my call, feeling the thrill deep down in my core. I'm keep it real, don't know why figures keep on knocking my door. Or do you wanna miss now ulems chana hardcore.
These streets we bande, give them another ghetto ande. Stim stims if ande, give them another ghetto ande. These streets we bande, give them another ghetto ande. Stim stims if ande, give them another ghetto ande.
Stim stim. Stim, 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 stim
Washajipanga ni nyoe Akili nywele sinataba nkikoi They want to spoil, they plot and ploy Them kicks with eye, punchlines kifloy Atana dawa sinyoe oh, Atana panga sinyoe Sifungi taba nkikoi Love that tuko fair, captain ahoy
These streets we ban them, yeah
Another ghetto
under Stim, stim, zip and
Another ghetto under
These streets we ban
You're now rocking
the baddest
DJ and Cal, VJ Vector, TMT on the ones and twos. Follow Vector on Twitter and Instagram at VJ Vector TMT.
Megatron, just did a telethon. He got my jealous on and I get my jealous on. I fuck him like I miss him. He just came out of prison. Bitches be talking shit, but they ain't got a pot to piss in. My name is Nicki M. I'm in a sticky Benz. That mean it's candy apple red. I'm Barbie, this is Ken. That is a Fendi fact. I'm with a 100 max. Oh, this is custom made. Donatella sent me that.
Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Baby, feel on me. Pull up if you're feeling lonely. Shots, 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 I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, rum, when I'm shots, 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 I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, rum, when I'm
Hood boy, honey boy, Wamta. Jutsu sana, yeah, you know I'm a star. Drinks on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hiba, reading up a fry sick on ja. Ha, live up on a sugar. Bro, nini hi yo umba. Soga bala. Nikki shake a mic, pull my dad wanna. So la la la. Ha ha ha. And I'm
fire.
Honey boy, I'm star. Jump to Sana, yeah, you know I'm star. Drinks on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hiba, reading up a fry sick on ja. Ha, live up when I sugar. Bro, nini hiyo umeva. Swaga bala. Nikki shake a mic, pala my damn wanna. Swala la la. Ha ha ha. And I'm only getting started. Crazy, not retarded. Rubies show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I'll be fresh out the oven. Yanni hot cake, got the looks from my daddy. Fobia young, unique, kufa, I'm sorta. So I'ma go hard, come on, punch up, who shot to?
Bonge, 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 za hewa, usi nyonge. Bonge, bonge, tunawapa mabidonge.
Karibu darasa, leta nyoko nyoko nyahunyo na chapa. Rarua hizi traki hadi zina chafua meza, muna changa ha. Sina pesa kwa kibeti, zote kwenye banki. Mula implanti, funga biashara kama haileti. Kasalo kako kwangu, nikapeti. Ni yule boy, wakangemi. Ulizia pale, kwa waboni. Mgenge halisi yani tangu zamani. Bad boy au pia baba watoto. Mzee wa familia, ah, kama zomo. Sipendi mizozo, jifanye mtu waji unabula kokoto. Nadunga maligaga wakidai za mato. Toto, toto.
Bonge, bonge, bonge za hewa usinyonge. Bonge, bonge, tunawapa mabidonge. Bonge, bonge, bonge za hewa usinyonge. Bonge, bonge, tunawapa mabidonge.
Hili matagopi wana role play. Kuja na ripple, I am the new way. Skinny ninja ego bonge. Yes, mkonkodi, but Buddha keep change. I make him go banana, zime baki, me baki, wa mezendizi. Gave him a run, gave him a run. Wakimbizi, awatagwan. Sijali cost, kupiga mbizi, misi celeb. But in I'm supana, itwa kiki, mbedi, a go gaga. Sema ni gaga kama gaina. Sita futi, pini, papa, samba, msupa, shuka, nita panda. Backstage, quicky, quick. Jumazeni na haraka, kwa boxa, baraka, kinya, munya, chapa, chapa. Nika msap, sasa mtoto, amedata, alitaka, amepata. Chora namba.
You're now rockin' Baddest DJ in town, VJ Vector TMT on the ones and twos.
Sista fanya kama wanipa upendo. Sista moya moya nazi kwenye tendo. Sista kaza beki wasipate pengo. Sista fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 upendo. Nikupe matendo, 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 matendo te.
Girl, you're my kachuku bigger than them. Girl, you're smart, you're more class than them. Girl, you're mathematics 9 times 10. Girl, you pita like Angolo Kante. Chezesha sambwa nra, litoto wakandra.
Kishika na pandra, kama para pandra. Tucheze kandandra, vitu na vopendra. Na uza viwandra, teleza na gandra. Legeza mbumbum, katisha mbumbum. Chezesha mbumbum, jiwa kwa tumbum. Akina gaza wana kivizi ya mbumbum. Kumina kishu kishi ya nabi ya mbumbum. Legeza mbumbum, katisha mbumbum. Chezesha mbumbum, jiwa kwa tumbum. Akina gaza wana kivizi ya mbumbum. Kumina kishu kishi ya nabi ya mbumbum. Sista fanya kama wanipa upendo. Sista mwaya mwaya nazi kwenye tendo. Sista kaza biki wasipate pengo. Sista fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 upendo pe. Nikupe matendo, 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 matendo te. Ita mandem, ita, ita, ita mandem. Ita, ita, ita mandem. Ita, ita, ita mandem.
Unakitaka kukikamata kiwa kina
wigu wigu.
Kitu matata na kukifata
ndo mikwanja kuwaribu.
Kina minyota ya kusikota
tibe yendo na ini tibu.
Kasha ina kana sali kukazima wigu wigu.
Fanya vile kama una dance na rasta. Tete mesha kao meshipa na pasta. Ganda na ulimbo chuma kamata.
Chuma kamata.
Mindo fireman, superman, loverman. Better than jagaban, badder than shabaman. Kukuta na panaran, coffee ameshika nan. Zamani simame dan, mwaga maji. Legeza mbumbum, katisha mbumbum. Chezesha mbumbum, jiwa kwa tumbum. Akina gaza wana kivizi ya mbumbum. Kumina kishu kishi ya nabi ya mbumbum. Legeza mbumbum, katisha mbumbum. Chezesha mbumbum, jiwa kwa tumbum. Akina gaza wana kivizi ya mbumbum. Kumina kishu kishi ya nabi ya mbumbum. Sista fanya kama wanipa upendo. Sista mwaya mwaya nazi kwenye tendo. Sista kaza biki wasipate pengo. Sista fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 upendo pe. Nikupe matendo, 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 matendo.
Mama, you are so fine, girl. You pretty sana. Nita kutunza na kupenda mama. Baga mwisho, wakiyama. Hey, baby, don't leave solo. I don't wanna feel that sorrow. Baby, don't leave solo. Napenda unabyo nipo wine wine. Msupo sana uko fine fine. Napenda unabyo nipo wine wine. Msupo sana uko fine fine.
Lecture.
Mama tuende broke off, broke off, broke off. Sit down mama broke off. Location dege mama take off, take off, take off. Broke mama take off. Mama tuende broke off, broke off, broke off. Sit down mama broke off.
This is VJ Vector, mama take off, take off,
take off. Broke mama take off.
I am making a list of my back of bad. Let me show ya. So when me turn up, girl, them call me Aquaman. So let me tell ya, you are the queen in a miato. Baby, come around, give me love, love, love. Turn to Dubai, take a photo. To do the Kenya to a tap, baby, go, go, go. You are the woman in a Mr. Gasson. Baby, na kupenda mbaka nice nam nam. Superwoman in a Mr. Gasson. Super, super.
Depend on if you need for wine, wine. Super sana uko fine, fine. Depend on if you need for wine, wine. Super sana uko fine, fine. Che! Mama turn the broke off, broke off, broke off. Sit down, mama broke off. Location dege, mama take off, take off, take off. Broke mama take off. Mama turn the broke off, broke off, broke off. Sit down, mama broke off. Location dege, mama take off, take off, take off. Broke mama take off, take off.
I like a superstar. Mama check on me, meza kungu. And it depends when you smile. Nina mani pachike rungu. Ila ficha mbali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho ukawadanga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice.
unapenda nikone kila siku asubuhi jana mpaka night. If you never see you no go sleep. I saw you got your body nice. Unapenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
But dear, but dear, but dear, but dear.
Show me what you got.
Say, but dear, but dear, but dear, but dear.
He's hated by many, loved by few, respected by all. Oh, shit. Look who it is. It's your favorite DJ, VJ Vector TMT.
Monica, lift up my feelings. Ooh. I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. Hey, I challenge you to bande. One time, tu wanche jigo kwenye kite. Hevelo nani ganga mo, mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo, ntalamba vilo lolo. Hevelo nani ganga mo, mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo, nitalamba vilo lolo. Hey. Mtoto sex umengaru meoga na mafaranga. Umenipandisha joto, siwezi lala. Unafinya kwa unapiga ngeta. Ngeta, ngeta. Finya kwa unapiga ngeta. Ngeta, ngeta. Unapiga ngeta. Ngeta, ngeta. Finya kwa unapiga ngeta. Ngeta, ngeta.
Follow Vector on Twitter and Instagram at VJ Vector TMT.
You got the keys to my jeep. Usi stuke sana mrembo hii ni stick shit. Stick shit, stick shit. B, you got the keys to my jeep. Usi stuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kusereleka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusereleka, speedometer. You got the keys to my jeep. This is Tuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition
VJ Vector speed. VJ Vector.
Accelerator, speedometer. Kusereleka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusereleka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajitu na uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Baby, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Speed. Accelerator, speedometer. Kusereleka, speedometer. Accelerator,
VJ Vector, VJ Vector.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni me. Kakuku ni ndege, basi samaki ni me. Kakuku ni ndege. Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli. Kangoma ni genge. Kwa mikrofoni mimi mkali. Utanipacha na my boys nikikacha mazi. Waduna sipendi vicha jona watiazi. Nikiserereka. Napenda ndogo hiyo. Nandimu. Najagia maji moto.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kusereleka, speedometer. Accelerator,
VJ Vector, VJ Vector.
Alota, but the best time of
boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na my name wakikam now now tunakuanga girimba aluta. Na mawe tete we tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wakubezu wanazoza aluta.
Ati from ziu kam ni aluta. Ati rieng za ponyoto ni mafuta. Shikisha njitu ndo indi zenge ushupa. Uliza guashua beba na mashuka. Lendo store ndio ni kuchome kipona. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishonwa. Pige munju ndio ashikwe na homa. Hii ni tension na itaji kuseti. Mangyoso wako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras juwi ni kue kipedi. Kauna usoro juwi ni kue kependi. Bash iko fine juwi ifike weekendi. Awa supo wate na wapiga paki. Sina ndai nilipoteza nga kaki. Ngeus ako jabana na dice juwi friends kiss.
Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na my name wangi kam na na tunakuanga girimba aluta. Na mawe tete we tete boss utabaki umelola aluta.
Tuko now hear na this fans,
wako bezu, wanazoza, aluta.
Now hear this
aluta.
DJ Vector.
I don't lose you this time only. One time, I'm gonna win you. Wanna your love, they do me. One time, oh my, I'm gonna get you, homie. Show me how you feeling this night. I'm gonna say your love, then I'm winning, winning. Wanna your love, they do me this night. Yeah, I need your grace. Me never relent. My love, no get shame. No matter the case. My music give me bass, my sweet, sweet bass. So my love no get shame, for you all day.
Every night, every day, me go need my baby to call on me, close to me. Yeah, yeah, by the time, when you day, wake up in the morning, man, I day
by your side for me, make you fall for me.
Oh yeah, yeah. Choro, choro. Choro, 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 choro,
choro, choro,
Nasikia kuku 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 kumanga. Nasikia kuku 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 kupanda. Kwanza kichuchuchu
VJ Vector. VJ Vector
Kanga dema na dingisha. Kizungusha marinda rinda. Lafu anadondo sakirombo. Sana ringa ringa. Nebucheza we ringa. Nebucheza we ringa. Alafu anadondo sakirombo. Sana ringa. Nebucheza we ringa. Nebucheza we ringa. Alafu anadondo sakirombo. Sana ringa.
Swat nimengia tuna flow ingine. Ninataka ama demo 254 waringe. Kwanza Biki na Amy Jenny Kaleche. Ninataka awote wakamwa nipe. Nite cannibal tuyo ile designer wa manga. Kani ho sunajua kana fedi manga. Weka kinanda ni ruke kamjaka. Juu nimesikia demia kwa nanitaka. Karada buda bosa usimama. Juu kutoka leo we ni mpenzi mtazama. Acha mambo mingi wezi punguza umama. Itikia matokeo demia kwa ashahama. Tunapenda dem yellow kwanza design ya wakamba. Kadem kana haga kama tizintu ya jaba. Kadem kana umama kana penda ikitamba. Kadem duka safi kana penda kue thamba.
Ema natingisha kizungusha marinda rinda. Lafu anadondo sakirombo. Sana ringa ringa. Nebucheza we ringa. Nebucheza we ringa. Alafu anadondo sakirombo. Sana ringa. Nebucheza we ringa. Nebucheza we ringa. Alafu anadondo sakirombo. Sana ringa.
Mkona mkobarieng na kapeleka na rieng. Juleo niko maweng pia luzungu ni tatueng. Na kwanza we msupeng kwenye unarudi weng. Junilisha kubeng kachesia mtulupeng.
Niko mashada mavela joni meiva. Na ukikatika majoto na nipandisha. Kabombo rasta mabompa kameivisha. Kukilegeza na pima kadimesha. Kama fundi mgongo na pimanisha. Zango kwado majoku kimunyesha nyesha. Shika magoti mchuma godesha desha. Ukianika mahako kitetemesha.
Si cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Chingi
maisha kama we Rotate kama wewe Bumba Kuna vile uko juu kama ndege Tena una fly kama mwewe Ukisheki unanipa miki wewe Come closer minataka tuku bang bang
Niko fegi manjugu aluta Kuna mtoto minataka kuteka Kumtoto ameiva kuiva Na venye ninaona nitagonga kugonga Toboda na kukoroga Akenani minataka tukusongasha Chuma tu inatembea Kila pande
Manatingisha kizungusha marinda rinda Nafua na dondosa kirombosa na rinda rinda Ebucheza weringa, ebucheza weringa Alafua na dondosa kirombosa
Pastasho kama na maringo miupenda chapa na tarimbo Miuchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission Bila da permission Bila da permission Bas bas choka mana maringo mi upenda chapana Bas bas choka mana ma Bas bas choka Bas bas choka mana ma Bas bas choka mana maringo mi upenda chapana tarimbo mi uchapa chapana nakanyaga na mwaga bila da permission Bila da permission Bila da permission Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila da permission
Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma
Ladies and gentlemen, you are now listening to the ladies' favorite DJ, VJ Vector TMT. Boss up or get bossed around, nigga.
Anangaza sadaka tapeleka kwake, sister, sande, sare mapara. Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma. Kwenye kamebeba duda kana nikoroka. Anangaza sadaka tapeleka kwake, sister, sande, sare mapara. Mande, dara dara dara, sani, guara guara guara, wanga kucha.
Bas bas choka mana maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission
niko kinenge na misi brayo anika kinembe no limeze na yo pepe shota na kukapa madapo kula ni mahaka migumeza inayo cover the face destroy the base come at the list and use the straight come at the base na mwago face mali kwa mali kiwande base
Bas bas choka mana maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission
VJ Vector VJ Vector
Chama benzi kila siku tana kumeza vitu heavy Mini player kazi ni kugonga neti Big deal jelo kwenye semu nyeti Namba 17 mgongoni cheki jezi Ndani ya rumbia ishara ya nikazi Amepiga magoti ana meza ndizi Kitubu waku bila damaji Ali cheki ringa kalie ati maji Kama uwezi rada basi jowe ni pimbi Kama uwezi fika bei tuliza vitimbi Toto si toto jowa roro ndio wengi Ntoto ni ntoto na wasoro si wapendi
Mindole kijana sazo likuambie puka Chesa na hizo bale unuwa jonda ni ya bukla Cheka na msupo pata lifungua duka Badieri ya funge kama stoki na duka
Kisa kukus, 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 kukus,
DJ in town, VJ Vector DMT on the ones and twos.
Gospel imekuwa industry, manabi feki wana spoli ministry. Imekuwa ngumu kuelewa bila MC. History ni tiki, natia bidiki mziki. Hili watu, wajua wondo kamili. Piki piki na wapepa, kurudi nyuma. Manze sita kubali, alikuwa na ndoto kuwa star. Risasi, isamungiza gizani. Alisoma bati amekosa job, anakula matumbo, amekosa tumaini. Nikamdet, akanipenda kumleta home. Maze akanibeba, na mchadet, ya siku moja, anakamna mabesa, maze amewabeba.
Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe. Inauma, but itabidi uzoe.
Your dad warned you about this DJ, your mama approves of him, and your sister is dating him. It's VJ Vector TMT.
Thing when me give her one time, she loving it so much she have it pants feed her. All them a meet and me give her two time. That's how when me start see the girl a get wild. Three time me give her the wickedest one. She loving that style and she love the profile. Four time me give her that grind. Say well me local lose in her mind. Fuego, fuego, fuego. Say the girl a ball fuego. Anytime she want me, be set it on fuego, fuego, fuego. Say the girl a ball fuego. Girl said she just can't forget it.
De día y de noche me llama,
night and day.
Te quiere de nuevo en mi cama. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama.
You know who it is. This is VJ Vector, the mix terrorist.
Fanya kama unacheza isoko. Oh yeah. Binuka binuka basi isoko. Fanya kama unacheza isoko. Oh yeah. Binuka binuka basi isoko. Binuka binuka isoko soko. Maria ni kuonge mahela, mahela, mahela. Nipeleke mpera mpera. Maria baby watara mera, mera, mera. Nionyeshe makeke. Minataka hiyo dede, popote ni kukamata. Kwa ulimi pake mati, minataka leo ujibam. Vesonga ni kupakata. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Oh, yeah. Binyuka binyuka basi isoko. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Oh, yeah. Binyuka binyuka basi isoko. Tingisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inokoma inatesa.
VJ Vector, VJ Vector.
Kwa kwa nani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze my pressure. Baby do me coconut ye.
Sokoto.
Ikune kama nazi ye.
Sokoto.
Ikaze kama nazi ye.
Sokoto, 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 sokoto.
Baby do me coconut ye.
Sokoto.
It's VJ Vector, the mixed terrorist.
Ai, watoto wazuri pombe wape. Usijali mapili wewe nilete.
Mr. DJ Kulo. Unanimaliza kidogo. Unawamaliza vigogo. Mr. DJ Kulo. Unanimaliza kidogo. Unawamaliza vigogo.
I met a girl that I really like.
Kenyan boy don dada, unani tati zaga, you make me go gaga.
Mr. DJ Kulo, yeah. Unani maliza kidogo, unawa maliza vigogo. Mr. DJ Kulo, yeah. Unani maliza kidogo.
VJ Vector, VJ Vector.
Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge.
Kushika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu makoro na mamuzwa na tuporo kushika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge
ati tuko madenge na venye waroro wanazungusha vibonye na denge sororo inataka enda na ringe kunyenye senyenye bigi kaza waka vinye ninyonye nifinye zikipanda sana ndege nishike nivinye
pereka na mo tara tara ni wafanye vile nilifanya kina Sara mamiti kijiti kiboko akikwara hamini kidiki kijogo akilala mkuna mkunaji kama wili poze magame zika juu za mapinki poke design ya kutumawa kikipoke tunabaki denge metro wa siri zote
zimeshika tu makoro na mamuswa na tuboro kushika tu bakora mina cheki kama kora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu makoro na mamuswa na tuboro kushika tu bakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge.
You're now rocking the baddest DJ in town, VJ Vector TMT on the ones and twos.
KG DJ Lighter Bundos Gang. Turn you up.
Yeah, yeah, yeah.
VJ Vector, VJ Vector. It's VJ Vector, the mixed terrorist.
This
This is VJ Vector, the Mix Terrorist.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
He's hated by many, loved by few, respected by all. Oh, shit. Look who it is. It's your favorite DJ, VJ Vector TMT.
Club kakibanju body fine nika wine kame kwachu kumbe kukacheki nika bantu haka penny high heels zake low shoes kwa keni maripeats yo want to nika wacha kame peki kwani I feel
mwaki kuna kitu inabaki no madam wamevalia makaki skanki moshi mbili na majani after this tupatane magizani ujanki msondo zitolewe parking mzeke ready ready zianze kujumping ka kata kata nisha ka Katanisha yostaki yokota Katanisha yostaki rombo saka Ka, kata, katanisha Ka, kata, katanisha Katanisha yostaki yokota Katanisha yostaki rombo saka
Buda ombulu ombululu Nikireta buru kanga kama kunguru Manyungu, manyungu, manyunguru Unajifanya kishas na ngeso ni kinyaru Bona mna nigudhura kwa ndoto Misha kido kijana wa majoto Sitambui mi utaka adipoko Wakiroria ni namboki utoka potmo Chapanisha duri ushinda kama loto Manyoto, manyoto juu, mboko mboko Na mugedia Wenga fia pate joto Ajifanye wa mudheru ni mkule soko Nikumwaka chapcha kwa ubaza masonko
Harukido, waka Mwaki Kuna kitu inabaki No madame wamevalia makaki skanki Moshi mbili na majani After this tupatane makizani Ujanki Sondo zitolewa paki Mzeke ready ready zianze kujambi Ka, kata, kata
Nobody wanna give, everybody wanna take Fine, fine girls wanna give one K Talking loud wants to follow one day Onion booty wants to make one K Oh yeah, totori me one time to Totori me two times toto Totori me three times toto Totori me four times toto Totori me one time to Totori me two times toto Totori me three times toto Totori me four times toto
I don't get a reason to turn my keys in Been to me before the deal man and started kissing Told you I'll never change, you refuse to listen You gotta love me for who I am, shoot to be seen Work with your gym, wait till I got to give you cut up But I can't cut, go back, you just broke cut up Freaky the frog, I drop my core up for me, so tough Now the Congo, come to come, holy Luton Well, I just did it, go and share it, I be chillin' gone For me, need throw to Barbie, make me lick on But still, I'm a quiet, I can really gone Jump, but I see me kick on okay, don't got you silly love. But quite jab and do me, I like that sweat sweat. It's all your love, me to tell shit's next step. Look better wanna be Mario, my pen pen. To my family, to back when I see push my champion.
Nobody wanna keep, everybody wanna take. Fine, fine girls want to give one day. Talking loud want to put one day. Onion booty want to make one day. Oh yeah, totori me one time, totori me two times, totori me three times, totori me four times. Oh yeah, totori me one time, totori me two times, totori me three times.
I take you to be fire gun, fire and bed.
Wind up to the dance floor. Kumamoto,
kola buma gago sebo.
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 Kumamoto,
why make me see some sebo?
Kumamoto,
kola buma gago sebo.
Kumamoto,
kola buma gago sebo. Why make me see some sebo?
Baby, not stop. So let go, walk on, we got stop. Walk on, man, kill a man, not stop. So let's tell what it's sweat to the top, 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 yeah.
Now all my people in the ghetto. Police and the cars is a cool equal ghetto. Daddy won't get to chita, never sickle. Just see mo carve it, mo go munga metal. So me say, touch it, kaku gua, pull it up.
Just a man, a cool eka.
Me say, touch it, kaku gua, steer it up.
Quanta wano, quanta wali, baby.
Kuma moto,
kola buma gago sebo.
Kuma moto,
kola buma.
Kumamoto,
why make me see some sego?
Kumamoto,
kola buma gago sebo.
Kumamoto,
kola buma chagwe sebo.
Kumamoto,
why make me see some sego?
Kumamoto.
Tutali kabutandi si, me and my man for your in all you see. You kinda love is sweet and nice. Can never get enough for your size. Atu no lutandi kanga kuba, sagala kuzole yanga wakakuza. Daddy dust, wafu figa. Oh yaga la matlote nanga fuga.
Kum, biebe wakula, sawari ali kumfamba konza. I swear, love yo, me na want your mula. Just give it to me all, I'm clear. So me say, dochi de kaku gwa pull it up.
Tusama kuleka.
Mi se touchi de kaku gwa steer it up.
Kwanza wano kwanza wali, baby.
Kumamoto,
kola buma gago sebo.
Kumamoto,
kola buma chagwe sebo.
Kumamoto,
why make me see some sebo?
Kumamoto,
kola buma gago sebo.
Kumamoto,
kola buma chagwe sebo.
Kumamoto,
why make me see some sebo?
This a one bit, this a never die. Me a good dip, so me never dry. Karoka sita again, and the king has off. We fly high like volcano.
It's a one bit, this a never die. Me a good dip, so me never dry. Karoka sita again, Cinderella.
Level.
I turn on the beat.
Aye, aye.
Kumamoto,
kola buma gago sebo. Kola buma chagwe sebo.
Kumamoto,
why make me see some sebo?
Kumamoto,
kola buma gago sebo.
Kumamoto,
kola buma chagwe sebo.
Kumamoto,
why make me see some sebo?
Talk over, baby, not stop. So let go, walk on, no, we got stop. Walk on, man, kill on, man, not stop. So let's tell what it's sweat to the top, 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 yeah.
Now all my people in the ghetto. Holy son, now cause it's a cool equal ghetto. Daddy won't get to chita, never sickle. Just see mo carve it, I'm a go munga metal. So me say, touch it, kaku gwa, pull it up.
Just a man, I could
me say, touch it, kaku gwa, steer it up.
Kwanza wano, kwanza wali, baby.
Kumamoto,
kola buma gago sebo.
Kumamoto,
kola buma chagwe sebo.
Kumamoto,
why make me see some sebo?
Me and my man for your in all you see. You kinda love is sweet and nice. Can never get enough for your size. Atu no lutandi kanga kuba. Sagala kuzole yanga waka kuza. Daddy dust, wafu figa. Oyaga la matlote nanga fuga.
Biebe wakula. Sawari ali kumfamba konza. I swear, love yo. Me na want your mula. Just give it to me all, I'm clear. So me say, dochi de kaku gwa pull it up.
Tisana kuleka.
Me
set a chile kaku gwa steering to
Kwata wana kwata wali
Kuma moto
Kola puma gago sevo
Kuma moto
Kola puma chagwe sevo
Kuma moto
Why make me sisa sevo
Kuma mo 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 Moto
Kola puma gago sevo
Kuma moto
Kola puma chagwe sevo
Kuma moto
Why make me sisa sevo
Kuma mo Mo Mo
You're now rocking with the baddest DJ in town, VJ Vector TMT on the ones and twos.
Lani siku na nide ya kutwang Badala tu unasema tu zao Nasifu dem mwana najua kutwang Akitwang boy shell anamau Rauka junga sim za kachang Nikuperi baka kama gera gefau Pau kwa e Ai au madem wasimame ama wainame
Ah we wainame
Au mangeus wasimame ama wainame
Ah we wainame
Na basi wainame
Ah wainame
Basi wa iname
Awa iname
Basi wa iname
Awa iname
Basi wa iname
Awa iname
Msanduko ni kimbitwa sikingale Masiva na jitambuwa kwa ordinare Kiumbanga makushota mamboko Nakangoko nakasesa kama koko niaje ni champe wa makale Suunajua minataka tukinare Ni wawasha inda mtakubale Take in dena anawasha tukingale Na daibong inform nisha sare
Oh-ho
Lani siku na nide ya kutwang Badala tu unasema tu
zao
Nasifu dem mwana najua kutwang Akitwang boy shell anambao Rauka juu kastim za kachang Nikuperi baka kama gera gefao Pau kwa e
Bakawa
Ai pau kwa e
Bakawa
Ai au madem wasimame ama wainame
Ah we wainame
Au mangeus wasimame ama wainame
Ah we wainame
Na basi wainame
Ah wainame
Basi wa iname
Awa iname
Basi wa iname
Mafu on the beat
Wale manga Mama ngango Fini Wale manga Mama ngango Fini Wale manga Mama ngango Sisi ni Mbwana za mabili zao Fini Wale manga Mama ngango
Follow Vector on Twitter and Instagram at VJ Vector TMT
Bakare
Dua orang
Mafu on the beat
Wale manga, mama ngango Sini, wale manga, mama ngango Sini, wale manga, mama ngango Sisi ni mbwana za mabibi zao Sini, wale manga, mama ngango Sini, wale manga, mama ngango Sini, wale manga
It's VJ Vector, the mixed terrorist.
Shachanga and kuna mbugi yangu mkute kwa mta Tukteza kila siku vile inafa Usingizi lisho jala siku saba Nguze tuchafu badu na geuzana Legalize it, miti ni dawa Manguko wote wako na umanga Mangati wote wako na umanga Mta zote ziko na umanga Kamu ujui sisi wote ni wale
Sini wale manga, mama ngango Sini wale manga, mama ngango Sini wale manga Mama ngango, sisi ni mabwana za mabibi zao Sini wale manga, mama ngango Sini wale manga, mama ngango Sini wale manga, mama ngango Sisi ni mabwana za mabibi zao
Nanda imekazo ainushikishi Napita nikikata nikisipisi Napika iyo kitu inapisipisi Ukona mina mbulu jwa mkomasi Nakemba wambu shiko njeri na masi Izo shimo zote mina magi Nakata best William loso na kisi Chobo wa kasongesho Ikicho, icho, icho Kalongongo, nabanono Kilokolo, chambao Kuchengwangwa, kwa grao
Sini, wale manga, mama ngango Sini, wale manga, mama ngango Sini, wale manga, mama ngango Sisi ni mbwana za mabibi zao Sini, wale manga, mama ngango Sini, wale manga, mama ngango Sini, wale manga, mangamo sisi mabwana sema bibi zao fini
ndio muranga nikani meme za tongs na leo kata shika tu bila jing jongs na ring nikodi ya detuka
mbele you know who it is this is VJ Vector the mix terrorist
ndio mangwa mingi mingi kidom koko dhao teni sina kili mbute mea hadi wale mate mi mwaga kachizi sipanguzi ndo ulami isange kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake na kange kuwa gedho ninge mtoka sandu zake leo sidai beef sapo na kula sistake na bini shama da keli tunde tukaka
She's hated by many, loved by few, respected by all. Oh, shit, look who it is. Your favorite DJ, VJ Vector TMT.
Party after party, then we mash up the place. Mash up the place.
My flow on the beat.
Party after party. Party after party, party after party, after party after party, party after party, party after party.
It's VJ Vector, the mixed terrorist.
After party, after party.
Okay, the pregame lit, so we turn up, turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. Where the party at? I'ma run up, burn up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't you? Take it, do it for the culture. Pelican fly, I don't like no vulture. I thought I told ya, when I come to, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too. Like,
party after party. Party after party. Party after party, after party, after party. Party after party, party after party, party after party, after.
You're now rocking the baddest DJ in town, VJ Vector TMT on the ones and twos.
Niwekie mtu next mwenye tawabamba, KRG wanamwita motongaria. Kani dem ajawaiye kungangania, chongi wao anawatengeneza nganjia. Zambas, zambas, ana wanyan, nyan, nyan.
Mavo on the beat.
Niwekie mtu next mwenye tawabamba, KRG wanamwita motongaria. Kani dem ajawaiye kungangania, chongi wao anawatengeneza nganjia. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Jesse on this.
Sailors, kuna vitu zijai tuwacha. Godstroke na mafans madem na shada. KRG na DR ya makuta waka. DJ leta wakaroge kistim.
VJ Vector. VJ Vector.
Mwenye mtu next mwenye tawabamba.
Vector.
Kuna mwita motongaria. Kani dem ajawaiye kungangania. Chogi wao anawatengeneza nganjia. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Nyandus.
Ana wanyandusa.
Eh, ni bebe, mimi wako baby. Ni Friday, tena sema baby. Kibad man, kimba wako lady. My dance move, tunazita ode. Ting-a-ling-a-ling, school bell a ring. The girl dem a fight for meeting. I'm a teacher, me a give them teaching. The bad girl dem a wine pon the scene. Buyaka, buyaka, midi wangu mdoma. Buyaka, buyaka, I'm a suicide bomber. Buyaka, buyaka, vime shika vinoma. Buyaka, buyaka, bad man, leta laita.
You wait here, mutu next, mwenye tawa bamba.
Vector.
Wana mwita motangaria. Kani dem ajawaiye kungangania. Chogi wao, ana watengene zangajia. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Nyandus.
Ana wanyandusa.
Nyandus.
Tegere mira kuweni tegere. Tuwango zo teri teri. Tuza pungi ya kasheri. Kama kwa pieri manda chumchum. Kana mama kwa pautei chumchum. Nikuseti ni nyandue adugugu. We na inati. Oh yeah. Yori ya inati. Oh yeah. We na inati. Oh yeah. Inati inati.
Sailors kuna vitu zijai tuwacha. Godstroke na mafans madem na shada. KRG na DR man kuta waka. DJ leta wako roke kistim ya chabo.
Bo.
Roger, the mix terrorist.
Can you go show the mother?
Nama flavor nyongi mina taski ya makali na magura za bobo na wachanganya kilami na kashenki dogo shanti bobo shanti mtamu koko chesti bobo rasdo kitam kilolo weni pate makene na nikichomo wadikonyo na roga nimebonda storytelling joni after mistari ndani ya damu DNA ni za kimoka ningori na waroga nikidandi ya chopa manukato timba sporti na wapigi ya dopa check it na fichangori daba sunda kwa kuta na kapeleka mdogo na kataba alute
kani go show the mother ayy nyonya bianga kanga banga ayy nyonya GT kissing jing big G ayy nyonya 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 ayy nyonya
ting ting zamba beast missing jing jing CC watch us in horror big kings wanna BCC wanna DCC wanna jingora Feces, yezi miss feasting, G-strings, clinkly, titi, nyonya Ring ring, ana tease, 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 ni wadina na takoka, boma Steam, steam, bombo ki system, maturusu, kingusu, tunachoma Wasichumbi, sibusu, mina nyonya, paka pongi kama sika ina homa
Can you go show the mother, ayy, nyonya Bianga, kanga, banga, ayy, nyonya GT, kissing, jing, big G, ayy Nyonya, 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 nyonya.
Nimekam na mandom Izi tiri ni na city zimetoka ngong Kina wabo wezi mpata mini kasadam Mboko mnarere sini maharam
Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko hii mchazo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram Boko haram Boko haram Izi tiri tuna city zinaka haram Boko haram
Pipo mboko kushow the loco nyolo Ako show polotion mapunyelo Itapoko mashada kani mento Unangoa maldam ni kani dento Najeminia ni nanguu bila njugu Unastuka na utadosho na kirungu Geuslekwi na mechezea madudu Nako dudu na nyuma anatundu Toka green ni najaba ni kuchum Ni kusetie kichom ni kudolie kindom Ni kuchambua kifom ni kumangie kisho Ni kudarue before ni kuzamue dufo Pipo mboko
Tukimboto, haram ni moto zikishika teka ngoko Gizani ni kunguri kumeja mapopo Itapidi ndio ni jenge kikoko Ndio ni pande ni jengwe kiraunfo Na murambi na muratish kwa kikombe Ndio ni sani zile nono na sikonde Kama 40, itishe zote Akirombo saa, ongeza toke
Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchazo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram Boko Haram Boko Haram Kijileta pita nako na nikishodhura ongeza cocktail ya karofu Niko na Risto, Zahuka Gito, Jukina Bosco, Mungogi yao Walipoteza, mavaje zao, kwezo mikono zo si kwa mademu wao Nishoe vuta mbicho nika spanky wa githomo Na misifara na juo nunu kaka mshono Kasinge kuwa rapa ninge kuwa refangone Nindaji round moje kunye supo kono kone
Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mchazo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu
Boko Haram, 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 Boko Haram,
Follow Vector on Twitter and Instagram at VJ Vector TMT.
Chapanga chutina, chapani chapanga chutina.
Take it down, nani nani otero. Take it down, adania kambie pero. Kanikus natakan kambie shiro. Nasiro ana dishwana mashiro. Digi dia, digi dia, digi dia wana. Digi dia, digi dia, digi dia wana. Digi dia, digi dia, digi dia wana. Rosie kishikanga changa wana.
Nasi jali atarangi mina kimba. Badu gari ni gari kwa dereva. Nasi jali atarangi mina kimba. Badu gari ni gari kwa dereva. Chapani chapanga chutina, chapani chapanga chutina.
Vector,
chapani chapanga chutina.
VJ Vector, VJ Vector.
Ringa, ringa, lima lima, piga mimba, chimba, kimba pima, vimba vimba, lima, simba zima, simba ringa, bumpa, vimba dinga, mzinga kinda, dinda, wako pinga, vanga manga, shada, nyanyandaka, uneza lamba, bamba, baosaka, chimba chimba, zika, banana.
Nani sijali ya rarangi mina kimba, bado gari ni gari kwa dereva. Nani sijali ya tarangi mina kimba, bado gari ni gari kwa dereva. Nani chapa ni chapanga chutina, chapa ni chapanga chutina. Nani kichapa.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye we ucheza nga kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye we ucheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda. Napenda fanya na fiuta mafeti ya ran miudai miudai miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda
kwa mulu nuku kwa shaki ndukulu kamtu kijani ni kupige mavipopo kwa mulu Kwambulu, nuku, washa kindukulu Kam, tuki jani ni kupige maviboko Pale Instagram, tachatisha na kimboto Kenyo na wakesa mina penda ma Kwambulu, nuku, washa kindukulu Kam, tuki jani ni kupige maviboko Pale Instagram, tachatisha na kimboto Kenyo na wakesa mina penda Mangoko, mangoto, maloko Siko kwa mbosho, horosho Madiva zime bundi na nikulu Kulamba mururu, fika ndono juya koto Vurugu, kukaba kwa kila
maungu Kwanga venyu mejibeba, nga miudai, miudai, miupenda Napenda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda napenda figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda napenda 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 miupenda napenda
Stout de jongen, ik word tongen met die lippen vallen. Om mijn juice, super sap, laat me drinken van je. Duurt lang voordat ik kom, dat vindt ze minder van me. Maar ze is happy als ze komt, nee, ze hindert die van me. Ze is blij als ze me ziet, ze wil meteen werken. Ass dikke niet bij mij, schatje, ik werk. Ze heeft een dikke koelo en ik bewerk. Maar laat me niet te veel praten, laat me zitten naar je.
Zit maar in die koude ass, weet je.
Konjo. Zit het in de konjo. Konjo. Zit het in de konjo.
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 Konjo. Sit it in the corner,
Domme hoofdpashokjes is echt koppig. Natte natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo. Ze zegt maar adje tabo dan mee donjo. Niet jij bij de darbo, maar daar boezon je. Voel je waistline. Ze wil zitten op mijn vis, die noem het FaceTime.
Konjo. Zit het in de konjo. Konjo. Zit het in de konjo. 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 Konjo.
you can be my baby mama. Wanna take you close, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to my. Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take you close, we can chill for the. Bad girl, you can be my baby mama. Bad girl, you can be my baby mama. Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take you close, we can chill for. Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take you close, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flats on me, chains on your waist. Hi-ya. You better than my ex. I got the room party, you can be my guest. Hi-ya. I wanna feel that taste.
Girl, I like it when I whine it.
Suck-a-ta.
You wanna pull up right behind it.
Suck-a-ta.
Feel the wave coming right in.
Don't
get too close.
Suck-a-ta.
I'm a killer, baby, no lies.
Suck-a-ta.
You know I can change your whole life.
Suck-a-ta.
Feel it burning like a wildfire.
Suck-a-ta.
Don't get too close. I can tell you all love. Say you only want a top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there, hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. Yeah, magic got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah.
What you want?
Baby, I'll be your
number one.
Nothing can beat me.
I'm in charge.
Listen to me, yeah, me, yeah.
Ooh, pepeta. Oh, pepeta. Show my chin, pepeta. Oh, pepeta.
Katoto bisi kuti kuti Madwiti dwiti Kameja zia katikati Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki Madwiti dwiti Speedy mi ya misi fungi breki Tuki chiki chiki Hey mama
Ipepete Ipepe Ipepete
Ipepete ukinama
Ipepete Ipepe Ipepete
Hey mama
Ipepete Ipepe Pepete,
pepete, ukichutama.
Pepete, pepete, pepete.
Kenyan boy, yeah. Pepete, pepete,
pepete,
pepete, pepete, pepete, pepete,
pepete.
You know who it is. This is VJ Vector, the Mix Terrorist.
Big designer, origi kutoka China. Designer origi kutoka China. Mi designer origi kutoka China. Nimeshika wasupa wengi shinda gaina. Sina saa ya kuonesha kitambi sauna. Mapinji kwa keja tuna manaira. Aterere, eke kwere. Sina saa ya kuonesha kitambi sauna. Aterere, eke kigwele. Sina saya kuonesha kitambi sauna.
Matembe, niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke, niko east kwa mabiz na manjege wako ona, amejibeba ako fine, sura nzuri amevai, kweli nini uko high, piga mushu kue high, ukiweza toa kutu uzirayo, kimwaga sikia fine, kazi safi inadayo, toto wili tunadaye, njoki nduta na wamai, niko nini uko fine, jangreto walai, uko maji high dine, takukata walai, tuwa wabeba walai, ngoma mbili zinadaye, nikimada sema high, kwa vuva na rai, hey.
But baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipige kama don't you my easy. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me?
VJ Vector, VJ Vector.
Get down to be. Baby, me na my lover.
You are selfie.
Number one lover. You are selfie. Baby, na my lover.
Rada na wapeleka na rien. Kama au narada mle ya beli sharien. Hapa niko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a wild man lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
Ipigi step, juu napenda easy vitu. Ebu lalisha neti bado unakutu. Na mapunyato sona zuo weni sugu. Manga soko wa udai weni njugu. Kuja kwangu wakidai njugu. Security ni ati unadai rungu. Reni gani ata, nilidhani ata. Jona rungu ata, mbo flani yapa. Piga punyato, akikaza kani try ata. Story flani za waras wakiban shada. Niko pina kichimbi kani ngale ata. Christopher Kadan, Dania Imasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kitu waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Niko rien na bifuata ni oa. Zimishika na bifuata ni oa. Kwa na rien uya bwana chagua. Shikili ya bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kitu waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
You're now rocking. DJ in town, VJ Vector TMT on the ones and twos.
Kidogo
bibi kuwa toto Masheri koko Kwa bari nini pepe
to It's DJ Venture, the mixed terrorist
Babu bibi kuwa toto Paranawe Paranawe I want to see you dance Paranawe Paranawe I like the way you dance
Aminati, why your girl, why you do me dirty? Amina, Amina Minati, kuso ya mukwano, nyumiza majani. Amina, Amina Minati, Ami girl, why you do me dirty? Amina, Amina Minati, kuso ya mukwano, nyumiza majani. On tome zabi senge, Monday to Sunday. On sabaza mwenge, nkulaba kejenge. Olinda lwenzi, kote no mita baby. Ooh, what a mistake, girl ya make de. Ami girl, why you do me dirty? Amina, Amina Minati, why you girl, why you do me dirty? Amina, Amina Minati, kuso ya mukwano, nyumiza majani. Amina, Amina Minati, Ami girl, why you do me dirty? Amina, Amina Minati, kuso ya mukwano, nyumiza majani. Amina, why you do me dirty? Wachanga chiga, run to your papi. Amina, tunkubi sama sasi. Wild was three, ya wajaje bandi bubi. 40-40, biggie biggie. Aminati chakulia yami yami Fati fati Biggie biggie Aminati bongo shinodami Aso me singsa Amina Amina Minati Why you girl? Why you do me dirty? Amina Amina Minati Kuso ya mukwano nyumiza majani
You're Amina, now rocking The baddest DJ in town DJ Vector TMT On the ones and twos
Jaga lo mu wati
Read, Mukwano na majambiri na tell me what you need. Ono tachero ya kumukubisa weed. Indeed, amatiro muwati. Uganda has fresh by Nigeria pato. Tuliba longo pato, waswa yanze kato. From Lagos, Kila, Kampala to Wokoto. I want to see my rust, babies whining wato.
Yeah, ayakalaba rust to the Rio. Echilala you judge my zenye niyo. Mami yo, I love the way you shake your body yo. Hey, yo, there is a nice time, my money yo.
She is in love with a rasta.
Omuwati.
She is in love with a rasta.
Omuwati.
The girl fell in love with a rasta. She love it clean and faster.
She love it me.
Daga, 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 daga.
Yeah. Daga, 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 jaga, 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 jaga,
The only terrorist who negotiated with the government. This is VJ Vector, the mixed terrorist.
Fuck.
DJ Vector. DJ Vector.